Edge Swag Music.
J Banks Classic. Alongside Kiss B-Side Bob.
Kiss B-Side Bob,
a yeah. I make headlines, lionsenga news pa TV. Mwishiwe mfuisa ngomuruele wa TB. Ninemba pela phobia, chimu tunta bigi. Ninemba letele mpepo, chimu tunta bibi. Crown weekend. Crown weekend. Baba kadi upenda, nga shaba po. Wobuko po, pa top 5 yumbike po. Crown weekend.
Chipans.
Crown weekend, baba kadi upenda, nga shaba po. Wobuko po, pa top 5 yumbike po.
Nshimbi sheka shakumana. Ni peace and love takwa bifia kumana. Klauni mfika mpundi sheko limbiti afile mfika. Walipa mulu lelo walika. Kasu kafe nomba kawalika. Lapa wache tiki lapa nawa. Nga jedi kukungu mfile atinawa. Jusi no mchinshi wa mpele. Nde utukapa maiki kwa tichipele. Lepo na achinja kingi bansi. Kuwante mwa wense big thanks. Mdomi tapa nomba na pesha. Fiaku lapa efo tuwa na shaa. Nafika na kumpe lapa na na shaki. Lao ni mfwiki geni dopu 5 mbikeni.
I make headlines, lionsenga news pa TV. Mwishiwe mfuisa ngomuruele wa TB. Ninemba pela phobia, chimu tunta bigi. Ninemba letele mpepo, chimu tunta bibi. Crown weekend. Crown weekend. Baba kadi upenda, nga shaba po. Wobuko po, pa top 5 yumbike po. Crown weekend. Crown weekend. Baba kadi upenda, nga shaba po. Wobuko po, pa top 5 yumbike po. Koma kacheme mpanga shika salanga. Na teku eating competition. Keyo paka piansala. Ulei mwana fulai kubikile palilu nshikombe. Bifu tekuno mwana kuitanga liangombe. Yeah, soup de dede. I got too much sauce. Chilinda chita deliver shila fika pa menopause. Nilemba shapa mute kwa tibale kupa photo pose. Kacha ifo ni mixture ya kanchi na na pose. Gawa kushala shale kudife foto anasha. Muyonga lentesha mudi trapa lasha na masha. Mudiro na kosha kudivoko na kosha. Iwo chile ine fuma pa wila mbemusha. I make headlines, lionsenga news pa TV. Mwishiwe mfuisa ngomuruele wa TB. Ninemba pela phobia, chimu tunta bigi. Ninemba letele mpepo, chimu tunta bibi. Crown weekend. Crown weekend. Baba kadi upenda, nga shaba po. Wobuko po, pa top 5 yumbike po. Crown weekend. Crown weekend. Baba kadi upenda, nga shaba po. Wobuko po, pa top 5 yumbike po.
Top 5 mumbike po. Kamu afiro woni shibuko po. J-Banks Classic, Victor the Baddest, Kiss B-Side Baba, Agach, Jaru J, Long C the Boss, Ella Wadona, Agach, J-Flex, Wachefa, D4P Dominant, Classic Man, Nakonde Sabalas Managers, I see you, C-Billy, Mumba Collins, Agach, Agach.
Wobuko po, pa top 5 yumbike po.
LGSwagmusic.com.